She da Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe she da Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe she da Zaki Doce.
Kani she da Jaja.
Zaki Doce. Nipe she da Zaki Doce.
Kani she da Jaja.
Zaki Doce. Nipeshida madhali ya Fort Strong tikenda sana nikunde nikajua ati stand up kabla bengozi dunde
dunde kabla bengozi dunde
kabla bengozi dunde na ni true stories za ghetto zilini shape yani tunabisha na sai na ni ndio cheapest
kwani nani ndio cheapest
misijui nani ndio cheapest. Beef unnecessary si die, mashimo si vai. Na command kasi nai, kakuna ganji si kai. Standards to lines in a smamisha the nation. Account in a sema, excuse my punctuation. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce.
Kani shida jaja.
Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce.
Kani shida jaja.
Zaki right. Doce. Nipe shida. Ili take blood, sweat na tears. Mimi kuingia kwa game. Imagine, I had only a tau to my name.
To your name. But a tau to your name.
Yeah. I had a tau to my name. Wafunge mlango basi. Bas. Napitia udiro bado. Bado. Na bado. Niko mbele kama udijo daro.
Udijo daro.
Account iko kamili gado. Waita kwani nini? Wape kambili bado. Bas. Stacks on stacks na stash. Magwala. Kwa the past is the past tuko chini. Ni mwala. Kwa mafia na kids si lazima iwe na ounce. Na kula meals bana. I can't pronounce. Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce. Nipe shida Zaki Doce. Zaki Doce.
Nipe shida
Zaki Doce.